Pink, the baddies. DJ's Entertainment.
Watesi wangu hawawezi kuelewa ninaposema wewe ni Mungu wa baraka. Tena hujawahi chelewa ninapofika mwisho, wewe huja haraka. Naomba unipe nguvu nikiona maovu mimi nikimbie. Unipe nguvu kila siku nyimbo mpya mimi nikimbie. Na wasiwasi sina tena, uilisha kama pema. Wasiwasi sina tena, uilisha kama baba umejawa rehema.
Soniache tu nimtegemee wa neema, nimemuona toka
ya kitambo akiahidi ufanya mambo na jawai ni angusha bado 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 nimemuona toka kitambo akiahidi ufanya mambo na jawai ni angusha bado 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 ninangoja baraka za baraka za baba
za baba za baba
oh zako Yesu
za baba za baba
baraka za baba
za baba za baba
oh zako Yesu
za baba
hata nikifunga macho ni baraka naziona tena na ya kwanza ni ya kwamba umeniamsha mapema na ya pili na kiri, wende wa alfa omega. Na ya tatu ya nne na ya tano, sijawahi omba mkate ukasema no. Uko nami milele, yes I know. Oh, 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 yeah. Nimemuona toka kitambo, akiahidi ufanya mambo. Na hajawahi niangusha bado, bado, bado. Nimemuona toka kitambo, akiahidi ufanya mambo. Na hajawahi niangusha bado.
Simsima, bora husini siwa ilala Mimi niko sawa na wala
It's Brani chilling with DJ Pink the Bass
Miss Brani
Alright
Masterpiece
Ma, maisha si lazima Niwe na bima kisimsima Bora husini siwa ilala Mimi niko sawa na wala Iwe December ama January Sina ma pressure, sina dama worry Basi singi nini nanga nangai Amefanya mini niki niki nakanakai Niki niki nakanakai Nini bibiwe poa niwe juu Sina worry me, sina worry me Ama chini view do Sina worry me, sina worry me Sina, sina wala
Wala, wala
Ikiwa na Yesu, sina wala
Wala, wala
Sina, sina wala
Yenani nalenja Nikule samaki ama nitaga Iza mawori nilitupofa Sina wala, ala, ala, ala Niwe na stima ama mshuma Maisha ya soromi nilikata Bigi teke kama Jackie Chan Sina wala, ala, ala, ala Niwe kowa niwe jua Sina wari me, sina wari me Ama chini view do Sina wari me, sina wari me yeah.
Sina, sina wala
Wala, wala
Ikiwa na Yesu, sina wala
Wala, wala
Sina, sina wala
Wala, wala
Ikiwa na Yesu, sina wala
Wala, wala
Nini niwe poa niwe juu Sina worry me, sina worry me Ama chini vyo du Sina worry me, sina worry me
Niwe poa niwe juu Sina worry me, sina worry me Imagine if you do, see no water in me, see no water in me, yeah.
Many bless to nana All of a sudden I'm many check in nana All of a sudden I'm many bless me Check it, bless me, check it, bless me nana Party after party tuna party tu kwa hao Ata wako dina wana party tu kwa hao Wana chachisha kwa hao Natambua mungu tu ndiyo papa lao
Toka mm.
kumbare lazima nipige sala. Jua mali netoleo na maulana. Better days ni nilikuwa na saka. Baraka za leo ni mingi kushinda jana. Acha niimbie sagodi kama pasi nizidishe maombi. Hata kwa sit kasi songi na mbogi. Mina juwa talilinda nkiwa nae sikosi.
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Meni blessa ina mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao. Uko ndani ndo makao. Tunasifu kwa hao. Uko ndani ndo makao.
Tangu kitambo ulinipenda, ukanivumilia, ukanijenga. Maisha ikinipiganga chenga. January to forever mindo member. Niyeshe nitakase nibariki. Stati maisha ya kutafutanga kiki. Nare nare bila kiberiti. Holy Ghost fire unarauka kwenye kiti.
Blessing shower sa God wendio nawa. Niki blender wezi kuninawa. Daddy umeni bless, umenivisha mavazi. Nobody can test afadha yumi shaja. Jaja kuko tuko seti. Jaja kuko tuko seti. Bila wewe jo haiwezi. Siku ya kiyama staki iwe kesi.
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Many bless aina mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao. Uko ndani ndo makao. Tunasifu kwa hao. Uko ndani ndo makao.
Nuzo tumepass. Even though Kenya kuna low cast. Uli ni blessed tuka change my past. Sezi kabu sao ata nikiva. Na December mi usile yu abash. First jan miss yezi misjudge. Unajua jaja utakach. Na ukikachu utafanya nkose cash.
Master utanibata kwa chacha. Master uwezi nipata na shash. Kwa Christ yo pia kuna bash.
Mtakunywa damu ya Yesu.
Mana bad man since I was born. Jesus the real don.
Log on to www.hearthis.at/pink. DJ Kwa faraga Mungu ananipeleka narada
na msifu wazi si kwa faraga
unanijali sa kwa nini nisideke chali chali sina wasiweni
nasema woi mapepo yanakimbia kimbia yakimona Yesu yanakimbia woi mapepo yanakimbia kimbia yakimona Yesu yanakimbia mapepo yanakimbia kimbia yakimona Yesu yanakimbia woi mapepo yanakimbia kimbia yakimona Yesu yanakimbia
huduma kalongo longo na wasani wote kuiga bongo hizo story za uongo nia yao ni kutoka na uhondo huduma kalongo longo na wasani wote kuiga bongo hizo story za uongo nia yao ni kutoka na uhondo maisha yangu na garora mashida kwangu swala mboga na bado tunazidi songa kimoja kama sai na njora
laleyo 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 laleyo
DJ
unanijali sa kwa nini nisideke chali chali sina wasi weni
nasema woi mapepo yanakimbia kimbia yakimona Yesu yanakimbia woi mapepo yanakimbia kimbia yakimona Yesu yanakimbia mapepo yanakimbia kimbia yakimona Yesu yanakimbia woi mapepo yanakimbia kimbia yakimona Yesu yanakimbia
timeless Noel
what's best gospel
Come through wananiita juu kwenye structure na kuaga
kama kwa kutenda dhambi wewe ukua
ukubali Christ usibanka niki come through wananiita juu kwenye structure na kuaga
kama kwa kutenda dhambi wewe ukua
ukubali Christ usibanka muda pala kutakuwa na cha gang gang utakuwa solo kikuna mapain pain kuna hero pala kuna Mark Mende utawika pala kuna cha ku maintain wetu zidi kuzi shikisha pombe kuzi hitisha sema tumi nina kutisha bluki zidi kuni kulisha
ukundu inakupele kanarie we unataka tuku spin na maye unafeel uko safe uko na gang tuja kwenye Christ tukupia kuna shang
oya makupeleka na mutaradara class is the way yani yes ndiye barabara gang wakisema umefiatu umeparara waonyeshe huku kuna odi na mbayaga niki come through wananita juu kwenye structure na kuwaga
kwa kutenda dhambi wewe ukua
ukubali Christ usibanka niki come through wananiita juu kwenye scripture na kuaga
kama kwa kutenda dhambi wewe ukua
ukubali Christ usibanka
na hiyo nane itakuwa ile OG itakuwa ina ban maksudi utaban buda utakuwa kuni na ni kweli hisi kitu ninabuni
kwake
pegi, moto wa angi, moto wa dambi, moto wa shisha highways. Zima, zima, na uzime kabisa. Man, I'm free cause you sleep and the cross, huh? Then Jesus alizilipa zo. Atilana za ukona za bobo 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 wako anazivunja. Mali, magari, majumba za kifahari. Dubai bosses, siki kingdom first na mengine utaongezewa. Nimesota niko chini, nikatumiwa fare na lunch na ikamezwa na fuliza. Usoto kama hii na maswara ndogo ndogo ndizo vitu mina fuliza. Sika wahida ni miujiza, za Jesus zimeshinda za giza. You pray for your big cabo, someone somewhere na pray to one day akule pizza. When it doesn't please God, it doesn't abide by the word. Nasema zima kama ni bad, weka energy ya bodyguard. Zima any other fire, cause the one me bring is hotter than hotter in the fire. Zima moto wa uchawi, cause this one ye hata devo anagwaya. Moto wa fegi, moto wa bangi, moto wa dambi, moto wa shisha highways. Zima, zima, na uzime kabisa. Tuliza watu wa punyeto, wasafishe rada, wasipoteze generation. Tuliza mapolitician, wawache corruption, wasimalize our nation. Ukipata buda, anatuma mtoto, fegi, what do you do? Boy, amejisunda, ana watch king, what the man, what do you do? Tunaifanya, vile tulikuwa tunafanya vumbi kidrop kwa mitambo. Tunaifanya, vile tulikuwa tunatoa dudu kwa mato kitambo. When it doesn't please God, it doesn't abide by the word. Nasema zima kama ni bad, weka energy ya bodyguard. Zima any other fire, cause the one brain is hotter than hotter in a fire. Zima moto wa uchawi, cause this one is hotter than hotter in a fire. Moto wa fake, moto wa angi, moto wa dambi, moto wa shisha highways. Zima, zima, now zime kabisa.
We are Pink DJs Entertainment. We run the streets, we run the web. It's what the people want to hear.
Vile una dai 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 dai, zile zina dai 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 dai. Vile una dai 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 dai, ziko
hey. Huku mambo ni mtaratara hey. Huku mambo ni mtaratara hey. Huku hakuna zile za para hey. Huku mambo ni mtaratara hey.
Huku mambo ni mtaratara hey. Huku mambo ni mtaratara hey. Huku hakuna zile za para hey. Huku mambo ni mtaratara hey.
Kusikiza iya unabudi, wagwene mbaya inijabidi na didi. Hostel ni moto ata wakati wa baridi. Una rusha mikono juse mabuda he did it.
Hey man, wadagwan, maisha mlin, sanjangwan. Lakini bado yes, number one, na kupeleka na rada. One by one,
one by one, leili nipate niko studio. The wifi nipada good mi dadio. Ana nipa big tunes indio iyo. Daily wise kize kwenye radio.
Wacha ni kupeleke na rada, hey. Kama siyo Yesu umeblanda, wacha ni kupeleke na rada hey. Kama siyo Yesu umeblanda.
Fum, vila una dai 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 dai. Sala zina dai 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 dai. Vila una dai 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 dai. Ziko huku.
Fum, vila una dai 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 dai. Zile zina dai 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 dai. Vila una dai 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 dai. Ziko
huku. Huku mambo ni mtaratara hey. Huku mambo ni mtaratara eh. Huku hakuna zile za para eh. Huku mambo ni mtaratara eh.
Huku mambo ni mtaratara eh. Huku mambo ni mtaratara eh. Huku hakuna zile za para eh. Huku mambo ni mtaratara eh. Nina Yesu mikwa soko siko. Baraka za jangware saza kokoriko. Nipate nikiruka kama mokorino. Na ubiri neno mbaka poteriko.
He has taken the key from the devil. Milango zote ziko wazi, mimi ni kubisha tu. A thousand cattle on a thousand hill. Anajiweza, mimi ni kuitisha tu.
On my knees mina go down. Utanisimamisha mini ki fall down, fall down. Ukinituma I'll go now. Na ukitaka nitulie I'll slow down.
Slow down, wa shetani me will never bow down. Niko na Jesus watangoja sana ni go down. Huku mambo ni mtaratara. Chumiki drop ni matik na hey. Well done.
Fum. Vila una dai 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 dai. Sala zina dai 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 dai. Vila una dai 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 dai. Ziko huku.
Fum. Vila una dai 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 dai. Zina una dai 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 dai. Vila una dai 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 dai.
Alex, something.
Huku mambo ni mtaratara. Huku mambo ni
niokota yawe. Nani angenijia pale, maisha kivumbi pale. Hivo baba ukanihurumia. Nilipi, nilipi ilo laweza nitanganisha nawe. Niepi, niepi ayo yaweza nitanganisha nawe. Hakunai, hakunai baba, hakunai, hakunai, hakunai. Nina imani wanipenda zaidi we.
Kwako na nyenyekea, kwako na nyenyekea, kwako na nyenyekea, najenga mbinguni pako. Kwako na nyenyekea, kwako na nyenyekea, kwako na nyenyekea, najenga mbinguni pako.
Ana alinyenyekea ukampa mtoto Paulo alinyenyekea ukampa karimu Mtume nitaenda, nineva nikawambie. Mtume nitaenda, Misri tawendea. Mtume ilo mawe, lingoge litoke maji.
Ulisema unaweza, najua unaweza, na mini unaweza.
Roho Mtakatifu niongoze, tata ewe.
Nukandie, nukandie.
Kwako na nyenyekea, kwako na nyenyekea, kwako na nyenyekea. Jenga mbinguni pako, kwako na nyenyekea, kwako na nyenyekea, kwako na nyenyekea. Jenga mbinguni pako.
Kwa imani tukiomba, Baba najibu mauna jibu. Kuna sasa wakishapata, kiburi ndo huyo na wakamata.
Baba, baba, mafunze kunyenyekea.
Shine ndo mdo. Aya ye.
Aya.
Mini waya we.
Aya.
Aya ye.
Aya.
Adi mwisho ye.
Tuko I be la no.
I be la no.
I be la no.
I be la no.
Tulia magazo no.
Amagazo no.
Tulia magazo no.
Amagazo no.
Tuko I be la no.
I be la no.
I be la no.
I be la no.
Tulia magazo no. Tulia magazo no.
Kila mda
ni kumwaza sikaro na ada kidogo chakula
Pink DJ's Entertainment Mix
ila mola hajawahi kunitenda sijakosa ananipigania hini tangu ni mjue juwe nikatua mizigo yangu kwake adani pumzisha na sikosi chini yake nina furaha ni Bwana ananipa raha na sikosi chini yake nina furaha ni Bwana ananipa raha.
For more mixes log on to www.djpink.co.ke.
Muda mwingine napata majanga ya karibia katatama machozi yananitoka naona muda wayoyoma akaja nituliza kisasi kanilipizia aha amefanya miujiza amani niye amenipa hini tangu ni mjue.
Nakupa kosi, futa machozi.
Jima na mwazo.
Unitulize, unitulize. Nakupa kosi, futa machozi. Unitulize, unitulize.
Moyo wangu na waka moto. Wale wenye rongu muka kokoto. Wanataka mini angamie. Nipotele bwana nichunge kama mtoto.
Shukurani zangu zikurudie.
Amengine siwezi sema.
mwema yeah.
Shukurani zangu zikurudie.
Acha ni nyamaze mana upendo wako umeni si.
Shukurani zangu zikurudie.
For more mixes log on to www.hearthis.at/pink. DJ's Entertainment. DJ's Entertainment.
Kati ya viumbe vyote hakuna wakufananishwa na wewe. Jehova wanipa nguvu wakati mie ni mnyonge. Usiaibisha na kutazamia Jehova. Macho yangu yako kwako katu sitogopa kamwe.
Yule yule alibuni wa mavazi akatemewa na mate.
Yule
yule alipigwa mijeledi.
Ministry,
oh my,
you are a heaven.
mimi nakiri, hakuna kama yawe. Yangu tu ni shuhuda, kila mali niendapo, minakiri. Yawe ndiye baba, simba wa Yuda, akiguruma watu wakoka. Yangu tu ni shuhuda, kila mali niendapo, minakiri. Yawe ndiye baba, simba wa Yuda, akiguruma watu wakoka.
Bahati 2020. Are you ready?
EMP Records.
Sakata rumba, sakata, sakata. Wacha dumba, sakata, sakata. Daudi Ali, sakata, sakata. Ufalme wake akapata. Sakata rumba, sakata, sakata. Wacha dumba, sakata, sakata. Daudi Ali, sakata, sakata. Ufalme wake akapata. Napiga selfie ni posti ni meokoka. Nana sakata yo, nina mapozi kijana nimeokoka. Nana sakata yo, wanaoponga wajui nilikotoka. Nana sakata yo, nimiujiza nione nimeomoka. Apewe sifa uyo. Iwe ni genge tom, raga tom. Yangu ni gospel tom, genge tom, raga tom. Yangu ni gospel zone. Sakata rumba, sakata, sakata. Wacha dumba, sakata, sakata. Daudi Ali, sakata, sakata. Ufalme wake akapata. Sakata rumba, sakata, sakata. Wacha dumba, sakata, sakata. Daudi Ali, sakata, sakata. Ufalme wake akapata. Sakata. Iwe rumba, iwe raga, sakata. Nakazana, sitachoka, sakata. Kukupa sifa, sitawacha. Nitacheza mie, sakata. Kama baba ametenda, sakata. Kwani yeye ni Ebeneza, sakata. Januari to December, sifa nimpatie. Sakata, sakata rumba, sakata, sakata. Wacha dumba, sakata, sakata. Daudi Ali, sakata, sakata.
Baba, kijana wako tena. ni mimi huyu mbele zako, nina mambo mengi ya kusema. Oh Mungu Baba, ni mtoto wako tena. Ni mimi huyu mbele zako, nina mambo mengi ya kusema. Ila naanza na shukurani, bila umenitenga na mambo fulani. Baraka tele, umenijazia sahani. Thank you Lord for my family. Thank you for beautiful fans. I pray they'll never see calamity. No, 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 yeah. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah. I'm so grateful, grateful. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah. I'm so grateful, yeah. Kila kitu naomba unanipa, kisha nikutoke.
Aje,
umenijenga kwa hali na mali, kesho nijichoche.
Aje,
nimeomba ukanipa, kesho nikutoke.
Aje,
umenijenga kwa afya na mali, kesho nikutoke.
Aje, nikutoke aje, nikutoke aje.
Misses, log on to www.djpig.co.ke. Mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ.
Missy mtakatifu, every day I'm a sinner. Kwa nema na fadhili zako, kanipa uzima. Kwa maovu ninayotenda, still you make me a winner. Yeah, a winner.
A winner, winner.
Ay, nikumbushe nisisahau, nikumbushe nisisahau. Yeah, yeah, yeah. Acha nikupe shukurani, mimi nikupe shukurani, yeah. Kila kitu naomba unanipa, kisha nikutoke.
Aje,
umenijenga kwa hali na mali, kesho nijichoche.
Aje,
nimeomba kanipa, kesho nikutoke.
Aje,
umenijenga kwa afya.
Wendo number one, mini fan. Abandu bosi benyanga kufil di fan. Omulamu bosi nyani moto kama band. Domana tunatoro kama teke kwa satan. Jesus hold me up, lead me on. Bless my life, take me up. Jesus hold me on, lead me on. Bless my life, take me up.
Nimeloka kumbo ya Yesu masia zambi. Nimeloka kumbo ya Yesu masia zambi. Ya kumbri kisa mori monde kwa Yesu nangai. Nimeloka kumbo ya Yesu masia zambi.
Tawala
E baba chukua control, tuna surrender kwako. E baba chukua control, tuna surrender kwako. E baba chukua control, tuna surrender kwako.
Mpaka masika shetani ambaki anastuka kisikika sauti kwa speak. Bila nasuka kwenye mizuka tupa machupa kama mazuka. Sipa na panga Yesu nashuka tunafunika bila mashuka.
Jesus hold me up, lead me on. Bless my life, take me up. Jesus hold me on, lead me on. Bless my life, take me up.
Nimeloka kumbo ya Yesu masia zambi. Nimeloka kumbo ya Yesu masia zambi. Ya kumbri kisa mori monde kwa Yesu nangai. Nimeloka kumbo ya Yesu masia zambi.
Mr. Seed again. Wana pretendi ndugu wa karibu wanakusema sema vibaya.
nilipona utapona we na Lazaro kafufuka we mwamini na wanao kucheka we watamona maisha ni mapito tu yanapita
Mungu anatulinda
ni mapito tu yanapita
Mungu anatulinda
hata kama umefinyiliwa wewe
Mungu anatulinda
hata kama umefinyiliwa
Mwenye to, mwenye vitu bigi kushinda bigi show Hameni pa hood zile mewi na tisho Anani correct ikiwa zile tisho Kama Jordan neno ina flow Ndani yake siwezi kuwa low Niko fresh, niko fiti ni na glow Hameni jaza na furani na blow Walisema I, how are you? Sai wanasema how oh, high are you? Ha ha, eti how are you? Sai wanasema how oh, high are you?
Yesu wanabamba, kama uwa anabamba Yesu anabamba, kama uwa anabamba Yesu anabamba, bamba, bamba, si Yesu anabamba Yesu anabamba, bamba, bamba, si Yesu anabamba
King DJ's Entertainment
Baraka zake nilisha receive Niko fresh and clean, relieved Songia kwake, awezi kakulive Ata kushow vitu mwaku kibelieve Mina stick kwake kama glue Alisha niambia I love you Anani finyanga so why you Ako na vitu plenty kwa devil view Walisema I how are you Sai wanasema how high are you Ha ha Eti how are you Sai wanasema how high are you
Yesu anabamba Kama uwa anabamba Yesu anabamba Kama uwa anabamba Yesu anabamba bamba bamba Say Yesu anabamba Yesu anabamba bamba bamba Say Yesu anabamba Kama ni blessing unataka
Lichi
Baraka na fanaka
Lichi
Kama ni blessing unataka
Lichi
Lichi, lichi, lichi Kama ni blessing unataka
Lichi
Baraka na fanaka
Lichi
Kama ni blessing unataka
Lichi
Lichi, lichi, lichi
Usijali kade usijali
Sakude na kupenda we
Usijali Usijali kade usijali
Zote ataosha we
Usijali
Oh God, afanye nini na mimi Mse wa dhambi kamimi Nifanye ni amini Ata nikubali
Alikuwa liodedi kaburini Aka nikomboa jo, cheki mimi Ananinua kila siku nikiwa chini Tabaki muamini jo, wewe timi
So Mr. Sina, mini mseni na tatu Wacha three, samshaka tawa tatu So wangi sadaka nini paiki atu Ata zaru alidari tabwanya Misi jali, wambie misi jali Misi jali, misi jali Misi jali, wambie misi jali
Usijali kade usijali
Sakude na kupenda we
Usijali Usijali kade usijali
Tambi sote ataosha we
Usijali
Utasikia hata imeandi kuko Bible Yule David alikuwa mbaya python Hali wachukua chukua mabibi za kade Lakini bado Mungu naye akamsamehe
Sako ni kidogo, ni kidogo Shida zako ni kidogo, ni kidogo Tambi zako ni kidogo, ni kidogo Ni kidogo, kidogo
Ati praise to the Lord is in ambi anabu Praise to the Lord, if you pray, can I ban it? Praise to the Lord, if they so to my trinity Kiku, go, can't be on it, I ban it Missy Charlie, one be Missy Charlie Missy Charlie, Missy Charlie, sing Missy Charlie, one be Missy Charlie Missy Charlie, yeah
Missy Charlie, kade, usi Charlie Sakude na kupenda, we Missy Charlie, usi Charlie, kade, usi Charlie Mizote ya taosha, we Missy Charlie
Oh God, afanye nini na mimi Mse wa dhambi kamimi Nifanye ni amimi Ata nikubali
Zako ni kidogo, ni kidogo Shida zako ni kidogo, ni kidogo Tani zako ni kidogo, ni kidogo Ni kidogo, kidogo
Ati praise to the Lord Isi dhambi anabani Praise to the Lord Iko pray kanabani
nitoa mbali sana baba wewe. Baba ni wewe, baba ni wewe. Mimi nitoa mbali sana baba wewe. Shimo tukufu ni kwako ya wewe. Kwako ya wewe. Shimo tukufu ni kwako ya wewe. Kwako ya wewe. Some pay to me done. Jesus say he mari done. Had a devil can't put me down. Oh no no, can't put me down. In a heaven fly like a bird, yeah. In a heaven shine like a star, yeah. In a heaven move like a star. So we tell, so we tell, so we tell. Oh na na na. 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 Baba niwe, baba niwe. Minitua mali sana baba wewe. Baba niwe, baba niwe. Minitua mali sana baba wewe. Shimo tukufu ni kwako ya wewe. Kwako ya wewe. Shimo tukufu ni kwako ya wewe. Kwako ya wewe.
Thank you Jesus, thank you Father. Thank you much Lord, thank you Father. Mungu wewe, nani bamba. Yesu wangu, nani bamba. Minitua mbali wewe ni baba. Minitua mbali sana asante. Kama siyo wewe mimi ni nani. Kama siyo wewe ningekuwa wapi. Your love is more. Your love is sweet. Your love is more. Your love is sweet.
Baba niwe, baba niwe. Minitua mbali sana baba wewe. Baba niwe, baba niwe. Minitua mbali sana baba wewe. Shimo tukufu ni kwako ya wewe. Kwako ya wewe. Shimo tukufu ni kwako ya wewe. Kwako ya wewe.
Na feel fine nikiwa nawe baba kwa hii line. Itabidi nimeipanga. Baba ni wewe, hao wengine sitataka. Pombe sigara madem niliata. Nikikumbuka uko mbali niko hapa. Say I'm a boss man mbele na jigamba. Heshima utukufu ni zako Mungu baba. Baba ni wewe sitaleta nyenye. Nitakuweka mbele na masifa tele. Una majina zenye kawaluya were. Nitakuita jimile.
Pink DJ's Entertainment Mix.
Tafuta tafuta ra nikadhani nitapata ai kwa mambo ya dunia ai ai yote niliyoyafanya bure kwangu kujigamba ai nikaja kugundua ai nini chipo nae mimi mtu no mai vinyo nilibonyae ila Yesu kaniponyae.
Shetani atuwinda, winda, winda. Analeta shida, shida, shida. Lakini tutashinda, shinda, shinda. Jumogozi atulinda, linda, linda. Shetani atuwinda, winda, winda. Analeta shida, shida, shida. Lakini tutashinda, shinda, shinda. Jumogozi atulinda, linda, linda. Hey, kweli, kweli nilipotea sana, sana. Ila baba kaniokoa sana.
Mimi kwako nina raha. Kwako nina raha, mimi kwako nina raha, kwako nina raha.
Nikalijua, ninavyojua, eti yote ni ya dunia. Na ya dunia, ni kama uwa, yote mwisho upotea.
Nilidhani mihodari, kuwacheza kiasenali. Wazungu na wahindi wa Somali, wa geti kali na geto hadi.
Shetani ya tuwinda, winda, winda. Analeta shida, shida, shida. Lakini tutashinda, shinda, shinda. Jumokozi ya tulinda, linda, linda.
Shetani ya tuwinda, winda, winda. Analeta shida, shida, shida. Lakini tutashinda, shinda, shinda. Jumokozi ya tulinda, linda, linda.
Hey, kweli, kweli nilipotea sana, sana. Ila baba kaniokoa sana.
Mimi kwako nina raha. Kwako nina raha. Mimi kwako nina raha. Kwako nina raha.
Hey, kweli kweli nilipotea sana, sana. Ila baba kaniokoa sana.
Mimi kwako nina raha. Kwako nina raha. Mimi kwako nina raha. Kwako nina raha.
It sounds like God on it. If it ain't hot, DJ Pink the Fattest. Let's go. All the hits, all the time.
Kweli, kweli nilipotea sana, sana.
nae baba kaniokoa sana eh. Hey, hey. Kweli kweli nilipotea sana sana, nae baba kaniokoa sana eh. Kweli kwako nina raha, kwako nina raha, baba kwako nina raha.
Baba kaniokoa sana eh,
kaniokoa
nina raha eh, kwako nina raha,
nina raha
eh, kwako nina raha eh, kwako nina raha.
DJ.co.ke. Take DJ Academy. For DJ classes, call 0719-386-146.